anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze. Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze.
Sound boy.
Muongeze, muongeze, muongeze. Muongeze, sharp sharp, muongeze. Muongeze, muongeze, muongeze.
Huyo ex umemtukana hakomi. Akipiga tena,
muongeze.
Si alichezea block, anachezea block. Kama akitaka block,
muongeze.
Dada ukiwa gogo chumbani, utambulia soda tu. Ila ukitaka gari na pesa, kitaka hata mara 10.
Muongeze.
Hela ya saloni,
muongeze.
Hata ya vikoba,
muongeze.
Akikupa utamu mlipe na nauli ya boda boda,
muongeze.
Hapa kuna cha bure, hauna hela kalale. Wesu kule,
hapa
kuna cha bure, kakojole ulale, kesho shule.
Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze. Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze.
Muongeze, muongeze, muongeze. Muongeze, sharp sharp, muongeze. Muongeze, muongeze, muongeze.
Kakuibia bwana wako, ilo kofi yalimtoshi.
Muongeze.
Ukimloga, anakuonga.
Dawa shosti.
Muongeze.
Sura nzuri umepewa na mama yako. Kata tiketu turuki ayo mata.
Muongeze.
Miuno ukogo.
Muongeze.
Kulamba mkongojo.
Muongeze.
Akikuchiti na dade mweupe hiyo mikologo.
Muongeze.
Hapa kuna chabure.
We trabamu.
Hauna hela kalale. We sukule.
Hapa
kuna chabure. Kakojoe ulale, kesho shule.
Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze. Anataka Hennessy, muongeze. Anataka Moet, muongeze. Bia mpe kwa crate, muongeze. Muongeze, muongeze.
Muongeze, muongeze, muongeze. Muongeze, sharp sharp, muongeze. Muongeze, muongeze, muongeze.
Come mix slicer.